supplier, supplier, security.
É chanque supplier. Essa praia
o Emi não acha que a mamoto acune. Não aluxa, mas será sua maturani waune. O Emi não acha que a mamoto acune. Não aluxa, mas será sua maturani waune. O na catita tino nyeche zoza kiune. O Emtazame a sequeza gama bibi mtengo metenessa.
A chanque bebe nesma.
É buchanga anda tuene. Ode shampulugano, ohe pulugano, 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 yeah, you want blue, chase the shamigo. 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 What a chase that you got him when you went up to put your son. If you can't keep on the back of Chini Quina. Baba Niramu, Yamatipa, we touch him when you went up to Kuchesanai. Baba Dio, we took a deep on the Banachini Quinanai. Baba Iki, we touch his and touch him when you went up to Kuchesanai. Unigadomu, we took a deep on the Banachini Quinanai. Kidari Baba Daulati. Wena nyanyu wampu, chedesha mingu. Nyanyu wampu, chedesha. Hojigibwa nyanyu wampu, chedesha mingu. Nyanyu wampu. Kine watu wana mutuko mepanda wana tanga kucheza. Wewa chese juu ya dali ya wampane juu ya meza. Kumu wani wana mutuko mepanda wana tanga kucheza. Ya menegia jiserengo. Chasirei, menenye baba. Aye kwenye puru gano, uwe puru gano, noye she puru gano. Uwe puru gano, wanamu puru gano. Uwe puru gano, emeje si puru gano. Uwe puru gano, uwe puru gano. Uwe puru gano, uwe puru gano. Uwe puru gano, uwe puru gano. Uwe puru gano, noye she za seremani. Uwe za seremani, sere sere seremani. Uwe za seremani, pomwani za seremani. Was a ceremony, sere sere ceremony. Was a ceremony, don't you choose a ceremony. Was a ceremony, sere sere ceremony. Was a ceremony, chune. Suna chesa mwone wangu kome kwenye bwani. Tuli kamo kati kati komele wabwani. Suna chesa mwone wangu kome kwenye bwani. Tuli kamo kati kati komele wabwani. Nyosha mkono juu wani wangu chune watu. Ewa se nyosha mkono juu. Pige kilao, pige kilao. Ela em cima, absorvente. Emergency. Que não é o outro. Oh, lolo. Ei, Wessa. Oh, lolo. Ei, Wessa. Que não é? Wamele, wamesi, mama. Wanyo, mabona, na chesa. Wena, na, 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 na. Wote netigu wamesi mama wakuri ndima na chesa. Wena dada unainama wena miuno lini. Harini ubabuku kasema na mtumi. Hame pigia simu sumano ni memzimi. Mwanyuma patuma na shum. Wanaringa mipima weku. Sisi ni anza tena. Harini ubabuku kasema na mtumi. Hame pigia simu wansugu wa memzimi. Mwanyuma Fatuma wanariga. Nyo shampono, nyo shampono. Nyo shampono, nyo shampono. Nyo shampono, nyo shampono. Nyo shampono, nyo shampono. Wea wendo nyeshe kamomeleo. Chavari ya ukucha sunache samare watelia. Wea wendo nyeshe kamomeleo. Chavari ya ukucha sunache samare watei. Mzena niyo. Mzena niyo. What's up, madam? Zena, New York. Zena, New York. Wafanyo machukwa chaji kwa mene unachukwa utamu. Wemasira wefanyo machukwa chaji kwa mene. Watoto wa kinole mshike ni mukiundo ni ambia na shanga ngapi. Nibyo atachi. Emu ni onyeche. Wena nana kudo chaku. Wena mama kudo chaku. Wema mama muli kudo chaku. Wema mama shakira kudo chaku. Wena nana kudo chaku. Wena kudo chaku. Wena nana kudo chaku. Wena mama kudo chaku. Wena mama kudo chaku. Wena Kachumbari, wanaume wote mikono juu. Mwenye nyumba amekuja na nidai. Sauti ndogo kidole. Bado na shida jumbo. Fanya bosi. Mwenye nyumba amekuja na nidai. Burudosi. Bado na shida jumbo. Peri sumado sika tayo. Meneja kivino, kweni pukoni nina jeno, sumadu zikantai. Sumadu kajiunga na boda boda, mama watoto upwagetu na nikonja. Kula yetu uwe mama nipioja, mlopo siku tunashini ya mboja. Uwe mama tanerewa iki, uwe nano tanerewa u. Watoto wa kinole mbebe rafiki yako na uminae kulia. Mwase mbeba rafiki yake mpige bawa changamke uyo. Chaiga jeshi. Kushoto na kwenu, kulia una kwenu, wajumba na kwenu, wembele una kwenu. Kushoto na kwenu, wajumba na kwenu, wajumba na kwenu, wembele una kwenu. Kushoto na kwenu, kulia una kwenu, wajumba na kwenu. Watoto shadazi Nyara ipi wakala Watoto upwa wiku Wede shan poroganu Wem poroganu Wem poroganu Wem poroganu Wede shan poroganu Wem poroganu Wem poroganu Wem poroganu Wede shan poroganu Wem poroganu Wem poroganu Wem poroganu Wanangu poroganu Wem poroganu Chembo kipisi Ebu asete da pigia kirao na watu. Wina la mapo ni uchamundo na si mapo ni uchamundo na washa. Wina mapo ni uchamundo na si mapo ni uchamundo na washa. Wina na sasa musa katika wanyeshi mteza kisasa. Ule dada meinama meinuka kidume kimepapasa. We mafina ukinipa mele janyero ukinipa nyuma chabuku. Haya tuni nyosha mkono juu nyosha mkono. Nyosha masela nyosha mkono. Nyosha mkono juu nyosha mkono. Nyosha masela nyosha mkono. Tuende walaume, 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 walaume. We kama mtu wachezi katikati mtie bao. Watoto wakinone we kama mtu wachezi katikati mtie bao.
Shanky supplier.
Kumbu wani walaume, 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 walaume. We kama mtu wachezi katikati mtie bao. Ebu piga minusi nisigie. Wena liyomo yambo. Kwa wale wanopenda naiki. We bibi na mamu paka leo wanaiki. Sauti ndio yaliyo moyamo. Visiti. We bibi na mamu paka leo wanaiki. Mapenda sumano kwangu mimi bishi. We baba usione na kuwaza sana. Ushakuwa ni enzi we unajua uu. Usio nina kupiga sana. Ushakuwa ni ya enzi we unaelewa hii. Hila kinachoni umalo. Mana kumdogo wana kulilia. Hila kinachoni chomalo. Wepo muwani wana kulilia. Wote chone chone gegegegegegegegegegege. Wona chone chone wowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow
What a woman's skinny, you want you to be shining, Baba. You know, skinny, you want you to be shining, Wana. Baba, woman's skinny, you want you to be shining, Wana. Well, keep what you want. What about that you want? What is there? What that you want? What you know, they may shabba boo. Ajira kunai Sauti nayo wafanya shomaisha magumu Ajira kuna Watoto shana zimaisha magumu Ajira kunai Tunapambana o Hii tuwalishe wana Wana usibuna Weba kajua Ibrahimashi,
Chanty,
nikimtazama wanakusamiri. Nikiwatazama winastomani. Aya maisha gani we mama kama muvi dada tunaigiza. Aya maisha gani mtumba kama muvi uu. Aya maisha gani we mama kama muvi. Aya twende suma 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 suma. Iyo 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 we maka twende yokuwa. Aya twende suma 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 suma. Iyo 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 we naka inga tuku. Twende wadudu wani we wadudu wani we wadudu wani we wadudu wani. Wada jimonyo wada jimonyo wada jimonyo wada jimonyo. We penya wadudu wani we wadudu wani we wadudu wani we wadudu wani. Wada jimonyo wada jimonyo. Yebu piga biru siri sigie wana umyota mikono chu 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 chu. Wada uwe wena kidole shemeni enu msimwite malaya. Shadadi shemeni enu msimwite malaya. We mwana mkika mamuja juzi posi. We kisele koka mamuja juzi posi. Hata akiwa malaya ndota muangumie. Simesema na danga ndota muangumimio. Mama watoto surprise, kipende surprise, wekido kini surprise, wanangu surprise, watoto ulusi, tunaiba onje pomoa yusi, mina kumbuka tukiwa wawiri, zazinamu, mina kumbuka tukiwa wawiri,
chunksupply.com.
We una sasa we alizi shwari. We una toka una penda kudanga. We mama we ukiru numeri. Uko mwitira nida. We sumano minasira. Mina kuwa na asira hii. We ukiru numeri. Asa wazo meneja domo. Mina kubuka tukiwa wawiri. Ukiondoka nana una niaga. We una sasa we alizi shwari. We una toka una penda kudanga. Mina kumbuka tukiwa wawidi. Ukiondoka mama una niaga. We una sasa we alizi shwari. We una toka una penda kudanga. We mama we ukiru dumere. Uko mwitira nida. We maneko anasira. Ebu piga miruzi ya acha uyege.
Unasikiliza miruzi.
Haya kwenye miruzi yo miruzi yo miruzi yo miruzi yo miruzi yo miruzi yo miruzi. Piga miruzi masera. Miruzi masera. Miruzi masera. Miruzi masera. Magopia yo magopia yo magopia yo. Wadu magopi magopi magopi. Bado 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 bado. Magopi 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 magopi. Higia minuti nisigie. Wana nikipata pesa. Wana nikamza pome kari. Wena pome sina unguza maini zansepu pome. Nogo lama sina unguza maini zansepu wana.
Nogo kiri
nataka pome. Mama bagule nataka pome. Kwa sauti pome. Weka mashida nimeumbwa mimi na damu. My baby sidi okanya chasi naera. My baby don't go please. Baby baki na mi. Sidi okanya chani tafakione na hi. Kama shida nimeumbwa mimi na damu. My baby sidi okanya chasi naera. My baby don't compete. Baby back in a me. See you can get any kappa chore na kyore na gigi. This is the reason me. Who's in the pote? I don't know my wana. I'm trying to go my yanga. Jana put on a vision and a man you go. Sina la puse mazari ya ina piu. Na kupenda wewe. What's the deal? When your man do you up on you? What's your man do not pay now? Come on, boss, you up on you? When I talk in a leg, I said, I get a leg, if you do. Do not go up on you. Hey, boy, she drag it and they give piggy ballam no more. To boy, give me that, give me charge your toe. I'm a twiddy. One of the one, one that she quam, but you like one that she quam. One of the one, one that she quam, but you like one that she quam. When the bushy got you, not a gamma, one of the one. Tabushika same fire taka ma wanana nuna. Nogo panya wea tabushika kiyo na taka ma wanana nuna. Ya zombi. We tabushika kiyo na taka ma wanana nuna. Ya mama yo. Tabushika kiyo na taka ma wanana nuna. We tabushika kiyo na taka ma wanana nuna. Maya pene no shop kono juu wani wangu twene. Tukane wapi, no life move. Alubai na chano iyo. Kaya tene nyosha, kono juu wani wangu twene. Nyosha, kono juu wani wangu twene sa. Wani wangu kati tatina wanyu. Nesu kani panda maka shatwa na mu. Kona porondo si wani wangu na wanyu. Nida nili panda maka shatwa na mu. We don't go my name, come on and go down to. We don't need you to the back of the jungle. We don't chase it, miss it, chase it, we're not there, not to God, yes. We must see that when Tazami has seen Chitaka, my baby. Sissy B, battle, battle, battle. We don't chase it, miss it, chase it, we're not there, not to God, yes. Sissy B, when Tazami has seen Chitaka, my baby. What's out it to me, what? We don't have any fun. We not push on down your CCB, we dem one. So if you don't, we dem one. We not from the one, we dem one. We think you are getting to be not a got you see ya. My jam won't be not been in a map of you down. We think you are getting to be not a got you see ya. My jam won't be not been in a map of you down. So if I don't get a game, we never push them. CCB get a game, we never push them. We get a game, we never push them. I'm going to go to the house. What a tummy chipuku. What's out here? We not a dab, yes a kume kuyo. Yes a kume kuyo. Shema wewe we, dada. What a tucky no name, yes a kume kuyo. Yes a kume kuyo. Shema wewe mchumba. Wele na chumeka na chumo wana mchumba na lalamika. When I put a machine up here, can I shoot banana lami? So did I keep ready? When I show me, can I show more? When I shoot banana lami? When I put a machine up here, can I shoot banana lami? Now we got two shots on the chopping, no one's on the show. No more of a yo. Now we got two shots, and this woman don't know about. Yule dada buna mnenya kishizana bana uwa Uwe dada shikri achini mnono peni sunani baka mamnani Uwe dada nasagamo DJ Kitare professional Uwe dada nasagamo Yes I got ya mama kuriju Shemeja nasagamo Uwe nasagamo Uwe wape nono ya Uwe nono ya Uwe nono ya Me hundo ya ni ya tembo gipisi Kidari baba na urati kante ya kipele Barunga inatano Watoto shadanzi Ya mzungu baba Watoto kinure Tumwani moja yu Wira nana tubisa po Mesuma nuka umeado We mama unita kima sigido na wataka mamisho
Unasikiliza
Wira nana tubisa po Mesuma nuka umeado We mama unita kima sigido na wataka mamisho We chekina pomia Umeni ancha umeni kipia We no moche anajikondea Tadizo so mimi tadizo familia We mama Weche kina pumia Umeni ancha umeni kipia We kiseneko anajikondea Tadizo so mimi tadizo familia We dada We diria panitaku wanawe Usiku zote za maisha yangu Kiukweli umenifanya dumie We nasuma ndo nyutie penzi langu mama Penzi langu dada Penzi langu mama Haya twende nyosha mkono juu kwa muwani twende wote We kipele pige makofi dada tunu mwani wangu twende wote Nyosha mkono juu mwani wangu twende wote Sana sana mo Be on our foot. Why don't you tell me what to do? You have been in your head. Kwenye bingo nolo anapenda upaza mia Uo ndo kweli we mzungu na kwa mia Wanawake wa kwengi Takitu la vini na suma dada ni suku Wanawake wale upomu wani na watu Habari ya mkini menye siku gara mia Kwenye bingo nolo anapenda upaza mia Haya kwenye nyosha mkono juu nyosha mase Mama, 2020, utakuja kuniua yame nige mijino wana era unaposho na shomotu iwe nyefu tunulibia utani ukikana mashoko na nisiputu poligyana kumbania wawe kuri kuranina wana nifanyo nipeni kuranina wana nisema vibaya dada punguza wako malaya wawe kweni minasema wana nifanyo nipeni dada punguza wako malaya wana nisema sema vibaya tomo wani yawe kweni kuranina haya tuende tumuli tomo 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 napenda bange na nipanda maimu minani ikinipanda na cheza sisiki napenda pome na nipanda mizuka misipendi matula weponya napenda bange na nipanda maimu minani ikinipanda na cheza
chanksupply.com Shangam sham goma tende baba Ola tende 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 kisiga Ebu mtazami asejeza mpigi kibawa usio Watoto pumwani Yanilipa jumani akita marumbu
Supplier, Nasubado nani? Fumu wani nani? Wauni wangu nani? Eti ni kukibie kwenye show kusujudie kwenye game ni kukibie we. Ni kukibie mimi ni kusujudie kwenye game ni kukibie we. Joza oza kichoku, wezi megatariwa. Bado watoto mama, wananuka maziwa. Kasubado kipaji kwa kumiki mezariwa. Mimi anda kuimbado kukama jazariwa. Mama yako mikei, baba yako jatairiwa. Wana watoto wadogo, wana ukusi unama nikiweka msuri watoto mnaweza mamu Natamba, natamba, wasumado natamba, wasumado kushari Mina pasua, wemi nasoka mele hini patati Chani watoto wadogo, tanana nikadia wanatamba mchani Sumado toka nyagia, kumado so simba so sora so giri Watoto wadogo mwesenu na wabikiri Mistari yangu napanga mashairi Simbi vanga wala makirikiri Menaimba singeli mziki wa Kiswahili Chagam kataiga, una kumasaba, haya saba, kumasaba, haya saba, kumasaba, haya saba, una kidane kito, kidane kito, kidane kito, kidane kito, una tubu shabu shoto, tubu shakuria, tubu shabu shoto, tubu shakuria, tubu shabu shoto, tubu shakuria,
Nataka tuende hadi getini hapo tunarudi tunaenda tuende. Haya tuende 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 tuende. Wewe champ give me zero. Wewe give me zero zero. Give me zero. Wewe give me zero. Wewe give me zero. Wewe give me zero. Give me zero zero. Give me zero. Haya tuende cho kwa ucho. 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 Cho. Ninataka done pumbi. Wani pumbi. Kati pumbi. Wesha pumbi. Done pumbi. Wani pumbi. Kati pumbi. Wani pumbi.
Tena kupa ujui kususa unapenda kucheka wasula nzuri we kama malaika ukondoka somado minachoka uo upendo wako we mama unatosha wibu unanijeza uo ogo wani wibu na uchirego ima oje twene. Umeupika sipazo tena kupa ujui kususa unapenda wasula nzuri weka mama raika wukendo kasuma domina choka uo upendo wako laida unatosha.
Waya kwenye washa dogorino nisho utisi washa dogorino nisho taia
hee washa chalogori mpekuwa uyo
onye shamburi kano 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 muri kano ma muri kano 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 muri kano muri kano 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 wansha no muri
watu wa maya shati na mili chekea nilipa wangu mbastia nia kwenye gari wengi na mesimamia usalama mingi vitu kuzingatia kama uko bali wewai safari ona kwenye bus kumejaa bimwari usalama mwingi wa wizi hatari mwanangu ukiiba mara utaishia robali
gari 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 la mwisho mase gari 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 gari
kachua kaweka
kwa heshima
chunky supplier supplier chunky supplier